FOG Records. Tangu nikujue Sheri, najua hujanielewa. Tangu tuonane mama, najua hujanielewa. Lakini moyo wangu wadunda dunda tu nikikuona. Lakini moyo wangu wadunda dunda tu nikikuona. Tumepita mengi ya kudhalilishana, tumepita mengi ya kudhalilishana. Lakini msamaha umekuwa nguzo katika penzi letu. Lakini msamaha umekuwa nguzo katika penzi letu. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. 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 Wasikushawishi shawishi uniache, utautesa moyo wangu. Wasikushawishi shawishi uniache, utaumiza moyo wangu. Wengi wao hawana ndoa, kazi ni kukaa vibarazani. Wengi wao hawana ndoa, kazi ni kukaa vibarazani. Kuchimba chimba watu na maneno, kuchimba chimba watu na maneno. Hawapendi wale kuona wawili wakipendana, hawapendi wale kuona wawili wakiendana. Funga macho Sheri, funga masikio baby. Funga macho Sheri, funga masikio baby. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane.
Umenipumbaza na penzi lako Sheri, umenipumbaza na penzi lako Sheri. Nivatana ku na kuniwezi twendo, nivatana ku na kuniwezi twendo. Wewe wakwa ni waku, wewe wakwa ni waku. Kweli waetwa ningai, kweli waetwa ningai. Ikindo wakwa. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane. Naomba Mungu Baba tujalie tuzae katoto katufanane.
I love you, I love you darling. You see darling, you smile when you are happy, but I smile when I see you.